saka. Kwenye timu, nenda kacheze kandimu. Thank you.